neza neza bu kwebagereza kunsi ebisingo obulungi ate bitabo n'ebigambo bulamu kyekyobugaga ekisinga omuwendo era tanapa tevumanga nseno mutonza bamulaba sosole bwatapa engera lirabeera nalisojjogola nange kenfunye gwe nakubira ensigo yanga bange munyabe onalina byankolera omuntu omulamu byatakolera munne kindeetera okwenyuma nenebuza ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze geza bigeza mukwano omanyi laavu ya luno ya kacwano bangi bagala lwansi abalala lwabuwaze naye nze kyenjagala nkimanyi kwagala lwakuba nasima se wamankulaba mwesi n'eggulu laba ebire bwe bitambula masogo simanyi na bwe mpulira nasikulaba bwe mbeera ekitunulako mukwano ekibya kibulu omukombi kindeetera okwenyuma ze ne ntyamu ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze ekindeetera obuvumu nze nefiirawo ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze